c'est Papillon Ranger. Muliba mugaso nyanyanyo bana Uganda.
Tebasaba mwekume
obulwadde buta corona ata.
Tebasaba mwekume.
Muliba mugaso nyanyanyo bana Uganda.
Tebasaba mwekume
obulwadde buta corona ata.
Tebasaba mwekume.
Mukama Katonda tasa Uganda eno. Saba mukwano tokumenda mufo omulwadde mutwale mudwaliro oloba bulamu bwo muliba mugaso nyanyanyo bana Uganda
tebasaba mwekume
omulwadde buta corona ata
tebasaba mwekume
muliba mugaso nyanyanyo bana Uganda
tebasaba mwekume
omulwadde buta corona ata
tebasaba mwekume
ono COVID-19 Tasosola mkulu eyo na mutini daya ula madini uno bulwadde oba majini kuno wafuse hiti mukama Katonda twakoze kabiki okutukaza machachi
muliba mugaso nyanyanyo bana Uganda
tebasaba mwekume
obulwadde buta corona ata
tebasaba mwekume
muliba mugaso nyanyanyo bana Uganda
Saba mwekume
obulwadde buta corona ata
temba saba mwekume
kusaba mukwano tukumenda mufo omulwadde mutwale mudwaliro oloba bulamu bwo
ono COVID-19 tasosola mukulu eyo na mutini daya ula madini uno bulwadde oba majini uno wafuse hiti mukama Katonda twakoze kabiki okutukaza machachi
muliba mugaso nyanyanyo bana Uganda
tebasaba mwekume
obulwadde buta corona ata
tebasaba mwekume
muliba mugaso nyanyanyo bana Uganda
tebasaba mwekume
obulwadde buta corona ata
tebasaba mwekume.